It's time for my sister music, baby.
Akikana mashoga zake sifa kwangu mimi. Anadai ni mimi tu mwingine wa nini? Alivyo ni beautiful na shindwa kuamini. Minywele misinga singa macho kama jini. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza na we. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza na we. Nenge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Nenge me appetite. I'm gonna know if I'm in love or by make me say. Babylon, ili mradi na kufata mission.
When you walk, ujiona nichosha kabisa. Na ukiburi bounce, miona niloga kabisa.
Me are you till I die, till I die. Takufata baga mwisho hawai. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Bahari ya mapenzi nakatiza na we. Pale penye tumetoka hawajui na we. Milima na mabonde tumepigwa mawe. Nenge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Nenge me appetite. Nakunyonya paka me love bite. Make me say.
Come closer. Baby, come closer. Oh, whoa.